ஹலோ
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 ஆ வரலோ
walaal waxaan ahaa wiil saddexda galabnimo saddexna farqab sadee lacagta waan soo diray
ya
wiil waxaan ahaa walaal loo qabanayay saddex kursi saddexda galabnimona baxaya kowdhey
haye shamsadin ba
mar ha waan soo diray 810
haye
haye.